Isaiah 8 verse 1. UJehova wathi kimi zithathele isibhebhe esikhulu ubhale kuso ngokwendlela yomuntu ngokuthi uMahereshalali Hashibazi.
Verse 2. Ngazifakazisela ofakazi abaqinisileyo uUriya umpristi noZakharia indodana kaJeberekiya. Verse 3. Ngase ngiya kumprofethikazi wakhulelwa wazala indodana. Wayesethu Jehova kimi, biza igama lakhe ngokuthi uMahere Shalali Hashibazi.
Verse 4. Ngokuba umntwana engakazi ukumemeza ngokuthi baba nomame, kuyakususwa ingcebo yaseDamaseku nempango yaseSamaria phambi kwenkosi yase-Asiriya.
Verse 5. UJehova wabuye wakhuluma kimi wathi. Verse 6. Ngenxa yokuba laba bantu bedela amanzi aseShiloa ahamba kancane, bathokoza ngoResina nendodana kaRemaliya. Verse 7. Ngalokho bheka, inkosi iyakubakhuphulela amanzi omfula anamandla namaningi, inkosi yaseAsiriya nabo bonke ubukhosi bayo, ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqe nazo zonke izindonga zawo. Verse 8. Uthele kwaJuda, ukhukhule udlule, ufinyelele entanyeni bese ugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo ububanzi bezwe lakho, Immanuel. Verse 9. Bevani nazizwe, niyakuphela amandla nokho, bekani indlebe ninamazo onke akude, zibhinceni kepha niyakudangala, yebo zibhinceni niyakuphela amandla nokho. Verse 10. Lulekanani nokululekana kepha kuyakuchithwa, khulumani izwi kodwa aliyukuma ngoba uNkulunkulu unathi. Verse 11. Ngoba uNkulunkulu ukhulumile kanjalo kimi ngesandla esinamandla, wangiyala ukuba ngingahambi ngendlela yalaba bantu wathi. Verse 12. Ningasho ukuthi kuluzungu konke abakusho laba bantu ukuthi kuluzungu, ningesaba abakwesabayo nibe novalo ngakho.
Verse 13. UJehova Sebaothi, mngcweliseni yena kube nguye enimesabayo, yebo kube nguye eninovalo ngaye.
Verse 14. Uyakuba ngokungcwele futhi abe yitshe lokukhubekisa nedwala lokuyisa kuzo izindlu zombili zakwa-Israyeli, abe lugibe nesihibe kwabakhileyo eJerusalema. Verse 15. Abaningi phakathi kwabo bayakukhubeka baye baphuke bacushwe babanjwe. Verse 16. Bopha ubufakazi unamathelisa umthetho phakathi kwabafundi bami. Verse 17. Ngiyakumlindela uJehova usitheza ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe, ngethembe kuye. Verse 18. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona sizibonakaliso neyimangaliso kwa-Israyeli eyivela kuJehova Sebaothi ohlezi entabeni yaseSiyoni.
Verse 19. Lapho bethi kini, funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imilozi, banyenyeze pho, abantu bayakufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na?
Verse 20. Emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwe abalikhulumayo alinakho ukusa. Verse 21. Bayakudabula izwe beqinekile belambile, kuyakuthi lapho belamba bavuke ulaka bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo babheke phezulu. Verse 22. Bayakubheka nasemhlabeni bheka nakho kuhlupheka nobumnyama nokuhwelela kosizi, yebo bayakugxoshelwa ezigayagayeni.